13 beats.
When Muslim people are all getting angry. When Muslim people are all getting angry. But today, people are dying. When Muslim people in this country are suffering. When Muslim people in this country are suffering. Innocent blood they are dying for us.
Mudzimu kha vhathuse ri kho ṱuwa ri songo tshila. Mudzimu kha vhathuse ri kho ṱuwa ri songo lwala. Mudzimu kha vhathuse ri kho shaya vhuswao. Zwi pfisa vhuṱungu ni tshi vhona zwo to rali. Zwi pfisa vhuṱungu ni tshi vhona ri tshi lila. Vhumatshelo vhu zwondani ro vhuputa nga zwanḓa. Ri nga vhuvhoni na luthihi ri kho ṱuwa ri songo tshinya. Vha shavhela kerekeni vha tshi dzumba zwine vhavha. Vha teledzu renga muthu ani faise. Ni ṱuwa shangoni ni songo lwala. Zwi pfisa vhuṱungu zwi ṱoḓa thabelo.
When most of people are all getting angry. When most of people are all getting angry. But today, people are dying. When most of people in this country are suffering. When most of people in this country are suffering. Innocent blood, they are dying for nothing.
Na vhaṅwe vhathu vhane vho ḓivhudza zwone. Vho ḓivhudza tambudza no vhulaya shangoni. No bika zwivhi zwavho vhusiku na masia. Vha ni vasa anytime finger tshine vha funa. A no ngo tayo vhana zwanu kana goloi. Vha ni ṱoḓa ngo sa fa sina tshithu ko tambula. Na ṱo vhana zwanu nyana mavutika nga kana. Tshilo ho no shanduka zwi kho vhavha. Vha ni ṱoḓa sale tshithu sina tshithu ko tambula. Tambulo tshi vhuya khavho vha shavhele kereke. Vha mula vho ramakole vha tshi vhona zwi tshi vhavha.
When most of people are all getting angry. When most of people are all getting angry. But today, people are dying. When most of people in this country are suffering. 13.